Buda, unasikia form ni gani? Okla Grun, Okla Adaiji. Na wahandle kamaruni misidundi. Mziki form ni kubuni misidundi. Nenda juu na sijini misidundi. Omera winch gini misidundi. Tena show ya majuu misidundi. Na mahiras nyua duu misidundi.
Sikiza.
Misi singa mini rapa ndio mahana niko hapa nitafanya jitihada wani ite jina baba kwa ram kwe buda si flex na majaba. Moja mbili tatu kwa stage naingilia. Mafans wananijua wote wanashangilia. God bless my fans na pia familia. Mahita sona goma fake rapa sona lia. Nenda shua ma elfu speaki shua mia. Nishai vumilia na san mona njia. Madem siya katia maisha nzuri na takia. Niko beard mindo don niko juwe ngine down. Deli studio wako dom saki bia saki ndo. Misi kam nisha kam misi mambo lina jam. Niko ready kama Rambo, nuna mini misi gamble. Mini mag, nuna stramble, nime sit, niko humble. Kama Kendrick, amelema, miniko sawa, niko vima. Misi party na rema, very quick, kwa na hema. Na misari na zi speed, nina baki niko lead. Future yangu pia bright, meshe yangu bila speaker. Kama bunge bila speaker, misi dundi. Misi dundi, misi dundi. Niko jua mic, nae right kama bike. Nina rap na psych, nae peleka pia right. Ma viewers, niki bound, pata pia likes. Na flex, na kate, ni machana na mic. Ma lines ina rhyme, na ma rhymes ina flow. Uku hat tuna glow na mahera sonabo. Window king hakubo name pia ni kubwa. Nime sick na mado kwa ten lari madon. Da train na mado ni trade pia maju noti flow akolo. Nina mstep kwa flow anabaki battery low. Bila say bila talk niko juu nina rock. Bado strong kama blow pia mkali kama kali. Mesha pili jua kali na makali. Misijali siko slow kama reli niko shua. Kama peduliza kali mindo graph na mix kama raf. Kwenye draft ama slay kwa buff. Kwa stage tipito na mewksi ni kazi bila rap luku luku nino. Ngeza wabe, mina feel goody goody nimevaa rage. Mina pati kati kati ya wanati target changu si bugari na madosi. Elminati kdola kati kwa shirati jakaranda mauradi pizo kepia nikali misi dundi.
Okla crude.
Na mafans walbambika nipotowa nime raisi misioni nikidunda manze. Jakaranda name no mabizo kepia nikali mna shukuru nilimpata brother.
Wambie.
Na devoni mwivo la kijaribu kukufesa kikisho memudunga manze. Sagodi. Godi ni mwokozi ya mwoko wa vijana wa mama na pia waze. Na mafans walbambika nilipotowa nime raisi misioni nikidunda manze. Jakaranda na emno mabiza kepia nikali mna shukuru nilimpata brother.
Wambie.
Na devoni mwivo la kijaribu kukufesa kikisho memudunga manze. Saa godi ni mwokozi ya mwoko wa vijana wa mama na pia waze. Kama ndondo wanachoma sisi tuko nyama choma. Kama hita swana goma ni sababu tushomba. Okla crude jina noma sija imba bado roma. Niko mbele wako nyuma very quick. Wanasama jaribu mdoni na si drama. Nilipanga sijapanga na ninjama. Misi diski na team malikibo jina tree. Mini real na si dream. Goma za kuongeza weight zipeleke kwa gym. I'm young dope and savage kome kachwa na savage. Mina dishi kama cabbage. Natia kama ragged sa godi ni forgive. Kilo siku nina rave. Mini Adam sina Eve. Mini crude ama Steve. God bless the young dreamer. Okla crude. God bless langers. Ghetto is good.
Motherland.
Okla name Madeji, niko juu feeling G. Kama dee, misi do, Scooby do. What a dung, soka do, emo true, brazen low. Sophie girl, Jova God, I'm in love. I'm doing music for fame, I'm doing hip hop for them. Na this song condemn, I'm doing this one for them. Misku kam, no burn, as you know, muna wako kwa. Dwa kinona, wana go. Mziki form, ni kubuni, na wa handle kama runi, misi dundi.
Okla crude.